Kuti kwina ndoda kwina ndoda ngapu impilo yomhlaba ihlalela ehlalela we ekhaya babheke wena kuti kwina ndoda kuti kwina ndoda kwina ndoda ngapu impilo yomhlaba ihlalela ehlalela we ekhaya babheke wena Qina ndoda ngithi qina ndoda qina ndoda ungaphu impilo yomhlaba idlalela idlalela we ekhaya babheke wena ngithi qina ndoda ngithi qina ndoda qina ndoda ungaphu impilo yomhlaba idlalela idlalela we ekhaya babheke wena ngithi qina ndoda Ngithi qina ndoda Hey idlalela we
ekhaya babheke wena
Hey ngithi qina ndoda ngithi qina ndoda Hey idlalela we
ekhaya babheke wena
Ayikala kanjena Indoda Ayikala kanjena Indoda Ayikala kanjena Yati emhlabeni kunzima Yati emhlabeni kunzima Yati emhlabeni Yati emhlabeni
kunzima
Ayikala kanjena Ayikala kanjena Ayikala kanjena Ayikala kanjena Indoda mama ayikala kanjena Yati emhlabeni kunzima Yati emhlabeni kunzima Yati emhlabeni kunzima Yati emhlabeni
Yeah.